Love is the plant of life. When I say I love you, I mean it. Jamu culture.
Ori na kubwa tinguwa, tinguwa kena kune genda. Muyo na katunda ya kuwa. You make my day.
Warm when you banga, chimuri cha rosa nga chimuri solo.
When you smile, ebizibu byonna binera bisa.
Since you come away,
obulamu bwalinga obwalinda kwe. Nkulowooza ng'obudde bw'ensonosi, awakasana wekawoomera bosi. Bwe ninda kiyita ekyosi,
nandikwata mulya mpiki.
Engeri eyo gy'omwennyamu yentawanyiza obwongo bwonna. Oba olyawo nandikwesonyiye,
naye bw'omwennya nfa.
Olinaku gwe kinkuba, ekingoba kenaku negenda. Obyonna Katonda byayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekingoba kenaku negenda. Obyonna Katonda byayakuwa. You make my day. Maso kulaba ebintu bya Mukama birimu nabyo kyekubira.
Olandira atya obulungi obwali maze ekyalo n'abuwakwe.
Apana laba
botemagana ng'ekirombe kya zaabu. Mulungi atayomba talina tabu.
Ne bwe liba kakutiya gayegudde diyiye kiguliya.
Bwe ndisombera ebimererezi ne tulya.
Ekidede bweru kikute bambi mwenya omusana gwake.
Labayo obudde buzimedde
bambi mwenya enjuba yake. Olinaku gwe kinkuba, ekingoba kenaku negenda. Obyonna Katonda byayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekingoba kenaku negenda. Obyonna Katonda byayakuwa. You make my day.
Olimulandira okusibuka okwagala.
Kakuba katumbi akatonya mukireyo nga mpomerwa.
Together we ran you, we crashed the mountains. Where are you?
Yeah. I will follow you. Where you go, and now we follow me. Yeah.
Oli kiswa ekibukamu okwagala.
Akuna ku planet Earth
ndaira teri akusinga kumwenya. Because when you smile,
when you smile,
you take me a mile.
Untunuza kandi bengalenga makuja eri kuchokero.
Guna motawana ebyo byomwenya
ogenda kunzitanze. Olinaku gwe kinkuba, ekingoba kenaku negenda. Obyonna Katonda byayakuwa. You make my day. Olinaku gwe kinkuba, ekingoba kenaku negenda. Obyonna Katonda byayakuwa. You make my day.
Jambi culture, kiriya picture. Praise be to my King.